It's Mazo on the bed, baby.
I'm sure. Super simple boy. Do my nake. Oh, yeah.
Dragon Moto. Dragon Moto testing. Dragon Moto. Dragon Moto testing.
Kelele, 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 kelele. Hatutaki. Leo tunapiga shere. Leo tunapiga shere.
Simple.
Kelele, 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 kelele. Hatutaki.
Acha, cha, cha.
Leo tunapiga shere. Leo tunapiga shere. Pisikali zimejaja. Vicho zimelipuka tunapapa. Katoto simbo simbo kamejaja. Shingo tuko kana dimpo.
Yani leo tunapiga shere. Yani leo tunapiga shere. Yani leo tunapiga shere. Yani leo tunapiga shere.
Tunapiga shere, leo tunapiga shere.
Simple.
Kelele, 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 kelele. Hatutaki.
Acha, cha, cha.
Leo tunapiga shere, leo tunapiga shere. Akili testing, testing.
Zero.
Mbona unamedi testing, testing. Muko upweke.
Hapa tuko testing, testing. Tuki meditating, testing.
Dragon, moto. Dragon, moto, testing. Dragon, moto.
Kelele, 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 kelele.
Hatutaki. Leo tunapiga shere. Leo tunapiga shere.
Simple.
Kelele, 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 kelele. Hatutaki.
Acha, cha, cha.
Leo tunapiga shere. Leo tunapiga shere.
What's up?
Yani leo.